mawazo ndoto umeniwasha sima siara
wako siemi utamu kama chipsi vuruga umeniweza buda kipofuzioni nyendesho unavyotaka penzi shaka shaka
ukideka ukideka kama mtoto sama sote misamba ni peshosho
unanipa miyanki taka moku wendo nloku imbia ile soki toto
yani kama Messi mwendo wa kunyatia uchu wa fisi mifupa na fakamia
baby nipe kiss maneno ya kuvutia wakitu this tunatangazania
kushkie kushki
kushki
kushki kushki kushki
kushki mi amor
kushki wo kushki
kushki
kushki kushki kushki kushki kushki
kushki
kushki kushki kushki
kushki baby
kushki kushki
kushki
kushki kushki kushki la la
kufita kifuani
na waseme zuzu zuzu mizuzu mkosa gubu 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 mabaki bubu 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 ukilegea na kuwekea
wanipa raha si utani moyo wangu sijaweka rehani kisha kula wala mbasani baby hodari wakunikea
la 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 kifuani la la la
na la la na la la kifuani
kama mtoto sama sote misamba ni peshosho
unanipa miyanki taka moku wendo nloku imbia ile soki toto
yani kama Messi mwendo wa kunyatia uchu wa fisi mifupa na fakamia
baby nipe kiss maneno ya kuvutia wakitu this tunatangazania
kushki kushki
kushki
kushki kushki kushki
kushki mi